muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, aho muri hose kandi muradukurikira no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 ijoro. Ndabashuhuje mwiriwe neza, muraho murakomeye, ni Thomas Kamirindi, ni ikiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ese ababana ubumuga bagomba gufashwa gusa cyangwa nabo bashobora gufasha abandi? Iki kibazo nacyongorewe na Nyankiko Pierre. Nyankiko yashinze ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Panya Limited, Panya ndetse bituruka ku mazina ye, gifite icyicaro gikuru ku Kimironko i Kigali, ni naho Nyankiko atuye, afasha urubyiruko kwiteza imbere. Muri iki kiganiro Nyankiko Pierre ari kumwe na Barame Adrien ukuriye Panya Limited i Nyamata mu karere ka Bugesera. Panya Limited rero ifite abanyamuryango barenga 300 barimo 140 b'Inyamata, bose n'urubyiruko, bakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku magare. Ijambo rero ni rya Nyankiko Pierre na Barame Adrien. Nyankiko, we urahura komeye?
Muraho.
Barame, uraho neza?
Muraho.
Mwese ndabashimiye rwose akanya muduhaye, ndabashimiye byimazeyo. Tutatinze cyane, reka duhere kuri Nyankiko. Nyankiko ni muntu ki?
Nyankiko Pierre ni umupapa ufite abana batatu. Afite umugore nawe witwa Mukanziza Venancia, ufite ubumuga bwo kutabona. Nawe twembi dukoresheje ngo ni y'umweru.
Mwese mufite ubumuga bwo kutabona?
Yeah.
Wowe na madamu wawe?
Yena madamu wanjye dufite ubumuga bwo kutabona, twamaze kwiyakira. None n'ubwo rero tugifite ubuhumyi, ahubwo dufite y'amaso namwe mudafite.
Eh.
Yeah. Ni ukuvuga ngo rero Nyankiko ni umushoramari, ni umucuruzi, ufite ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Panya Limited Pierre Nyankiko, kirarojisitire muri RDB, Rwanda Development Board.
Ni ukuvuga gifite uburenganzira bwo gucuruza, mbese bwemewe na leta?
Buremewe rwose, nta kibazo.
Yego.
Kwa kumugaragaro ntabwo dukora mu bwihisho. Ni ukuvuga ngo rero Panya Limited icyo kigo gifite intumbero yo gufasha urubyiruko kwikura mu bushomeri, kwikura mu bukene, kwiyakira muri ubwo buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo twateye iyo ntambwe tumaze gusohoka mu matsinda y'abafite ubumuga, tumaze kumva ko turi Abanyarwanda kimwe nk'abandi badafite ubumuga. Noneho turenga gufashwa, tujya gufasha natwe.
None rero icyo gitekerezo cyo gushinga ikigo, yego, wowe na madamu wawe byabajemo gute? Mwumvise umushinga wo gukora, wo gushyira urubyiruko mu gutwara ibintu abantu n'ibintu ku magare, byabajemo gute?
Ni ukuvuga ngo twebwe niga muri kasogonderi za Gahini.
Yego.
Niga muri za primeri za Gahini, nakundaga ibintu by'amateka, nkareba abafilozofi ba Sokrate, nkareba nize za Revolution Francaise, Amerika, gutyo zose ndareba aho hose. Noho nakuye icyitegererezo kuri bari abahanga
eh
uko bavuga ngo ujutanga aho guhabwa watanga
aha
kwafashijwe igihe kinini cyane kuki twa tutagira mu gihe cyo gufasha abandi bantu ubwo twiganye secondaire gahini je na madamu ku ntebe imwe twicara na mu ishuri rimwe turangije kuva ku mashuri gahini kutujya mu bintu byendanye n'ubugororangingo byita fizioterapi dushinga ivuriro hari akabeza ku isoko cabinet de massage
yego
nayo turiba itazema inzitizi dufata undi mwana wo kujya gushaka akazi mu maweni hano hanze murira ikigo cy'ubuntu Edmonton cyashinze ikigo mu Rwanda cyitwa Sante Cesari cyano cy'imirongo ubu bosi wacyo ni ambasaderi w'u Rwanda muri mu Budage yitwa Igor aho hantu hose ndabonaga rero ibyo bintu ba ambasaderi Igor akora n'umumama witwa Nicole Pajo ndareba ndavuga ati ibi bintu nange nkwiye gufasha narebye rero mu rubyiruko na madamu twicaranye turavuga tureba muri mu rubyiruko harimo gap nini
ni ukuvuga icyuho gap ni ukuvuga icyuho
harimo icyuho ndavuga ati iki cyuho ni gute twacyuzuza dufata umwanzuro na madamu turabatirika niba tujye gufasha urubyiruko noneho rero ubwo ngubwo twakoze isesengura ry'imirimo usanga ugendanye natwe ku manacinga gucunga waba wo gutwara ibintu n'abantu ku magare bitangirira muri Kimironko tuza kwagura imbibi tujya mu Bugesera nk'uko tuzakwira igihugu cyose tuguye ngo dusanishe urubyiruko abafite ubumuga n'abadafite ubumuga tubasobanurire uburyo bakuzuzanya
Niko nyanyiko we mwiga mu mashuri yisumbuye n'amashuri mato ya mwiganaga n'abantu bafite amaso babona bo nta bumuga bafite ntabwo byabagoye
yaradutonze mu muzo wa mbere
eh
ariko noneho umunsi kuvuyeho tugenda tubyakira
aha
ikigo cya nkigatagara mu kigo cya Serepo ko arafite ubumuga twenyine ubw'ingingo ubw'amaso nari igatagara ya Nyanza tugeze muri secondaire tubona ubuzima burahindutse tugiye kwigana n'abantu badafite ubumuga biradutanga ariko mu gihe gito cyane burya iyo ugize ikibazo ukacyakira mu gihe gito cyane utubona kandi ari ibintu bisanzwe kubana n'abantu badafite ubumuga rero twese tubigira ibintu bisanzwe
yego
dutangira noneho kujya tubarandata
kandi baba bafite amaso
kumureba abana nijoro ukafata nk'isheni y'abantu nk'itumu ukabayobora
ndakashahurwa
nawe kumanywa bakakuyobora ukumva isi ni magirirane niho twahera tuvuga ngo ntawe ufite ubumuga ntawe udafite ubumuga bose kimwe ubu ndi umugabo wubatse ndi umugabo w'umusoramari kuko wumva bano bagabo bakomeye
yego hanyuma mbere yuko duha n'ijambo barame tubwire na madamu wa wameza te rero nyine weho tubwiye ko nawe afite ubumuga bwo kutabona ubu ngubu nabageze kuki yego
mukazi za Venasiya ni muntu ki yize amashuri atandatu ya primaire gatagara Nyanza kwiganya secondaire gahini mu rwunge rw'amashuri rwa gahini yari mu baporoso amaze kwiga aho ngaho yize ibintu bijyanye na fizioterapi amahugurwa agendanye na fizioterapi arangije ibyo twakoranye muri icyo kigo nababwiye cy'ubuvuzi tuzaza kugihagati ajya kwiga kaminuza muri college of education iyi bitaga kiye arangije kwigamo bahise bamuha akazi leta y'ubumwe y'u Rwanda yamuhaye akazi muri rebu hari umushinga witwaga mentorship ajya kuhagararira iburasirazuba mu kigo cya Gatagara ubwo ngubwo leta y'u Rwanda iza kumuselekisiyona imuha buruse imujyana kwiga muri Kenya muri Kenyatta University ni ikiciro cya gatatu bita masters ubu rero ni inzobere mu bintu byo gufasha abafite ubumuga no gufasha abakene kuko buriya n'ubukene ni ubumuga yagira ngo yuzuze icyo cyuho kugira ngo afashe abantu bikure mu bukene biyakire kuko ibyo bagiye kugushaka mu buzobere.
Ubu ngubu barakiga ari hafi kurangiza.
Ubu ngubu arimo arandika teze.
Yego.
Arasoza amasomo ye mu kwa 12. Simba bigenze neza.
Ye. Nuko. Noneho reka tubaze n'abarame nshuti z'ijwi rya Amerika mbibutse yuko turimo tuganira na Nyankiko Pierre washinze ikigo Panya Limited niwe twumvaga. Noneho rero ari kumwe n'abarame uhagarariye Panya Limited inyamata. Niko barame, iyi Panya wayumvise gute, wayumvise ryari?
Murakoze kuma kakanya. Mbere na mbere ndabanza nshimire Pierre Nyankiko kubera yuko adutekerejeho nk'urubyiruko rwo mu Bugese. Mu by'ukuri namenyanye n'uwo mugabo, namenyanye nawe bitewe n'undi mukobwa dutuwe tuziranye nawe ufite ubumuga bwo kutabona.
Ariko wowe urabona uri muzima, nubwo Nyankiko yaduhuguye yatwigishije ati burya twese tuba dufite ubumuga hano.
Njyewe ndabona ndi muzima, wenda nubwo mfite ubwo bundi bumuga naba ntazi. Ariko ingingo zirakora neza nta kibazo.
Aha, nuko. Uwo mukobwa rero bari baziranye na Nyankiko mbere.
Yego.
Komeza.
Uwo mukobwa ni wari uzi amateka yanjye yuko nkora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku igare. Ubwo yarihereye nyine aganira na Pierre Nyankiko, bamvugaho nyine aramubwira turamutse waguye kampani yawe ukajya gukorera mu Bugesera wasangayo runaka akagufasha ibintu bikagenda neza. Mu izo nzira rero namenyanye n'uwo mugabo, turabitubiganiraho tuza guhura dupanga uburyo twabona ibyangombwa byo kuba twakora hano mu Bugesera, kuko turabiga turabibona.
Mwabihawe nande uruhe rwego rwa leta?
Ibyangombwa byo gukora mu karere twabihawe n'ubuyobozi bw'akarere.
Akarere ka Bugesera.
Ka Bugesera. Mu by'ukuri njyewe uwo mukobwa arambwiye ati umugabo witwa Pierre Nyankiko afite kampani y'abanyonzi ariko abantu ni umuga bwo kutabona. Noneho ndibaza nti ubundi njyewe nabitaga impumyi. Umuntu w'impumyi yayobora abanyonzi gute ko nzi ko abanyonzi tugoye? Ariko buhoro buhoro akagenda anyigisha nkumva biri kunyinjiramo, nibwo naje gufungurira amarembo uwo mugabo ndamubwira nti nta kibazo twakorana, nagufasha ukabona ibyangombwa ukagura kampani yawe gakorere n'aha mu Bugese. Muri urwo rwego nawe arankundira mbere umubyeyi mwiza, rero araza duhiga ibyangombwa turatangira gukora, ubu turi mu muhanda turakora nta kibazo n'ibintu biragenda.
Nuko mumaze ubwo ngubwo mumaze igihe kingana iki mukorana?
Twatangiye gukorana ku itariki 6 z'ukwezi kwa 7 2017. Ubwo urumva ni igihe kinini, harimo amezi menshi turaziranye cyane.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga. Kuri telefone dufite Stanislas. Stanislas we?
Mwiriwe neza Thomas Kamirindi.
Urakomeye?
Ndakomeye cyane, mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu Rwanda.
Ufite akabazo cyangwa se igitekerezo?
Ubwo mfite igitekerezo. Ubwo nk'ibisanzwe ni Stanislas karahanyuze n'ubundi. Icyo nagira ngo nagira amanze mbashimire Ijwi rya Amerika. Noneho nshimire n'umutumirwa Nyankiko, namwumvise cyane.
Ari kumwe n'abarami bombi n'abatumirwa
rwose nabumvishije cyane, ahubwo Nyankiko arimo aradusekeje cyane aho turi. Ikibazo cya mbere njye manza kumwibariza, yavuze ko abana n'ubumuga bwo kutabona we n'umudamu wiwe. Ndamanza mubaza, ese babanye mu mabyiruka yabo bavutse bafite ubwo bumuga cyangwa bwaje nyuma bombi? Icya kabiri nkamubaza, ese nk'abantu bafite ubumuga nabo hari abo yaba abasha kuba yafasha? Kuko ndi kumva yarabiteje imbere cyane. Murakoze cyane.
Reka ahita gusubiza Nyankiko we.
Karame.
Uyu rero Stanislas wo muri Rulindo wamwumvise?
Murakoze Stanislas.
yewe navukaje indwara biti seru nyuma yo kurwara iseru ntabwo nahise mpuma nange nagiye mu mashuri asanzwe nk'abana badafite ubumuga kuko sinjya nkunda nk'abana bazima kuko n'uburyo n'ufite ubumuga nawe ni muzima tuzagenda tuhugurana ku nyito
yego
kuko ntawe utari muzima
okay
ubwo ngubwo ariko kuba navukanye iseru nyuma noneho nza kugira ingaruka z'iseru mu mwaka ufite imyaka umunani ngeze mu mwaka wa kabiri primeri ni ukuvuga ngo na madamu rero nawe yavukanye iyo ndwara y'iseru aza kugira ingaruka z'iseru nyuma y'imyaka itanu icyo cya mbere ndumva nyisubije noneho ubwo ngubwo ababyeyi bacu rero baduhuje igatagara kuko twagera 1987 igihe niho nagezeyo madamu we yagezeyo 1986 ubwo twatangiye urwo rugendo rw'abana rwo kwiga ku mashuri yihariye y'abafite ubumuga ikibazo cya kabiri tujya turenga nyine kuko twaje gufashwa urubyiruko rusanzwe rw'abantu badafite ubumuga twarihere kuri bagenzi bacu iyo ugeze mu karere ka Ngororero ugasangayo umugabo ufite ubumuga bwo kutabona witwa Damanye Jean Baptiste n'umudamu we udafite nawe ufite ubumuga Oliva hari aho twabakuye hari aho twabagejeje nawe ushaka wajya kutwakurangirayo ukamureba kuko n'undi muryango wavutse inyuma yacu wumvise ko twashoboye nk'abandi tugende i Bugesera tuganira n'umuryango w'umugabo witwa Noheli nawe afite ubumuga bwo kutabona n'umugore we afite ubumuga bwo kutabona iyo miryango rero turimo tubayikusanya tuyikorera isesengura ry'ubuzima kuko twari dufite aho tumugeze tuyereka icyerekezo n'uwo mukobwa Adrien yababwiye yitwa umukobwa yabaye mu mago yacu yaherewe kwa madamu ubwo nawe ashatse umugabo akomeza kurererwa iwacu nawe tumugejeje ku rwego rwa kaminuza yiga muri College of Education Rukara n'abandi twakubwira byinshi kuko isaha ni byanjye ntoya
nibyo
unashaka kurengaho ibyo ngibyo waza dusa Kimironko cyangwa ukajya kuri internet ukandikamo ngo babana batabona
mu magambo abiri
babana batabona muri Google ukajya kuri Kigali Today
yego
uhita ubona video yacu ukadusura ukashyira amatsiko ukabona uburyo umuntu ufite ubumuga kutabona afatisha imbabura uburyo yako yategura inzu harimo amakuru ahagije yose kuko bashaka kwerekana sosiyete yuko iyi miryango abantu bafite ubumuga barashoboye ahubwo mubibeshyaho nabo barashoboye kuko turashaka guhindura iyi si bihereye kuri twebwe ukurareba nk'abariya abasuguti bajya bavuga ngo muhindure isi
yego
buriya umuntu washinze abasuguti ndamwemera nawe tugenda dukura izo ndoto zose kugira ngo tubihigure
nyanyiko nawe wabaye umusuguti se
nange nabaye umusuguti nteragira umwana
impamvu mbikubajije nange nuko ndi umusuguti
banyitaga imbogo
mbogo nje ndi Ronald Joye
okay
yee nuko
twese tugenda twisanisha n'ubuzima bw'isi tudaheranwe n'ubumuga kuko hari ikintu abantu batari bamenya umuntu ni iki siracyari kuri telefone
Stanislas umenye yagiye kugira ngo dushake n'abandi barimo baduhamagara
umumbariza cyangwa umbariza n'abandi
yego
umuntu ni iki umuntu agizwe n'ibintu bine umwuka umuriro amazi n'ubutaka ibyo bintu bine nibyo bigize umuntu nibyo bigize ubuzima none hakaza n'ikintu cyitwa umuntu noneho ubumuga bukomoka hehe ni nko kwa kundi kirayi gishobora kubora kikabora agahande kamwe noneho bakakibozura natwe ubutaka bwacu utwubatse kuko buriya umuntu ni za proteyine nibyo turya kino housing twita ngo housing akaba ari imitsi yangiritse nizi mboni zangiritse ni bwa butaka mutugizi bera no kuvuga ngo icyo ni somo didere na busobanura twebwe ku mubiri ku butaka n'amazi twagize indenge y'ama ariko kubwo umwuka n'umuriro kuri bamwe niho duhurira n'Imana yacu twebwe rero
yee
ubwo gushake izo ntege zose
aha nuko kuri telefone dufite Innocenti. Innocenti we na uri gukurikira ijwi rya Amerika ye nuko kubera ko hari igihe mu Burundi mugira ingorane zo kutwumva akabazo cyangwa se igitekerezo
yego nakabazo hamwe n'igitekerezo eko mbere kugira umuntu yinjire muri iryo shyirahamwe ryosaba iki nuko hariho n'ugomba kuryinjiramo nonge hariho ibintu byinshi bisaba kugira umuntu akinjiremo cyane akanikokabaze nareyo kuse kuko twashaka n'ukuryinjiramo kubera kutwumvizerizamo abantu ngo cyane n'abakundeye ndi kwari birebire kugira umuntu yinjiyemo umuntu yatanga
okay
yee
reka urakoze cyane Inosa yatumise icyo kigo cy'ubucuruzi cyitwa Panya Limited GPL Nyankiko gikorera Bugesera muri Nyamata nika nguhe nk'aho hantu hihuse hafi y'u Burundi dufasha Abarundi bari mu nkambi adiriye ajya mpuza nabo iyo baje gusaba akazi turaborohereza kugira ngo babashe gushaka amafaranga ubuzima kuko buriya serivisi bihwanye amafaranga ni ukuvuga ngo rero nk'abo Barundi iyo baje tukabafasha tukabahuza n'abanyarwanda i Nyamata baraza tukabafasha iyo dusanze adafite igare turarimugurira iyo dusanze afite amafaranga makeya turayamwongerera tukamugurira rya gare yaba asanzwe afite igare rye kugira ngo aryinjize muri icyo kigo cy'ubucuruzi tumwaka umufuragiro mukeya ushobora kuba kugira ngo tumumenyereze tumweke ubucuruzi uko bukorwa
umufuragiro Nyankiko we Innocenti ni umurundi umufuragiro sinzi n'ibiryo jambo risobanukiwe
n'amafaranga asaba serivisi atabatanga kuri serivisi tuba twabakoreye kugira ngo tumwinjize mu bucuruzi tumusaba amafaranga ya serivisi kugira ngo kuko ari umukonsulti uba wamwigiye umushinga nawe tukabasha kumutoza ubwo bucuruzi kuko turamwigisha tuti ubucuruzi ni iki ifaranga ni iki urya bikeya wizigame niyo prinsipe tubaha cyane adiriye yahera aho ngaho amfasha akagenda basobanurira kuko dufatanyije n'akarere ka Bugesera twakoze icyo twita igiceri project adiriye yabafasha akabasobanurira
igiceri project barame we ngaho rero nahawe
tukiraho nabwira Inosa kwinjira muri kampani cyo bisaba ubufite iryo gare ryawe waba utari ufite ukaza tukari kugure ariko hagataho ntaragiraho ngaho bisaba kuba ufite irangamuntu y'igihugu uvukamo cyangwa waba utayifite wenda waraje mu rwego rw'ubuhunzi ukaba ufite icyo twita karangampunzi
akarangampunzi
icyo gihugu afite ukaba ufite imbaraga zo gukora ukaza utugana urakatwereka tugafata nomero zako tukamenya adresi yawe ubundi ukaza tukaguha iryo gare tukakongeza muri kampani ugakora nawe ukabasha kuba watera imbere mwo mufuragiro bababwiye niho hava umwenda w'akazi kuko ugomba kujya mu kazi wambaye ikikuranga y'ukuri mu kazi ubwo aho ngaho Innocenti arahasobanukiwe ariko nanone mu rwego rwo kwiteza imbere tugira icyo twita igiceri project ugomba kubukora mu muhanda byanze bikunze wizigama kuko ubaye utizigama imbaraga zazageraho zishira ka kazi wakoze kakaba gapfuye ubusa ukabura umusaruro wagakuye ariko ubwo icyo giceri project na amafaranga 500 utanga buri cyumweru akandikwa mu gatabo kawe ukakabika. Ayo mafaranga ni azagufasha muri cyaje uzaba udashoboye gutwara igare akagira icyo yakugoboka. Kuko mu ntego za company intego ya mbere ni ukwigisha urubyiruko kwihangira umurimo no gukora twizigama. Kuko icyo tudashaka ni umuntu dukorana nawe akorera amafaranga yose ayajyana mu nzoga ayajyana mu bintu bidafite agaciro. Ijya dukeya wiziga mutundi ejo hazaza hawe hazabe heza uvuga uti uyu musaruro nawe ukuye muri kampani. Kuko njye hari ikintu tujya kimbabaza nkabona umuntu udafite ubumuga bumubuza gukora arirwa yicaye asabiriza.
Kandi hari ashobora kuba ari n'umusore cyangwa se inkumi
ari umusore ashobora kutuyoboka tukamwereka iyo nzira agakora agatera imbere. Njye birambabaza cyane ari naho nahera nshishikariza urubyiruko rwose rwumva rufite imbaraga zo gukora kuba bakwibumbira hamwe bakagira ikintu bareba bagakora cyangwa bakatuyoboka tukabigisha akazi.
Reka nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga turimo turaganira na Nyangiko Pierre washinze ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Panya Limited na Barame Adrien uhagarariye iki kigo hariya Inyamata mu karere ka Bugesera mu Rwanda. Hanyuma rero iki kigo gikorana n'abasore bakora umwuga wo gutwara igare batwara abantu n'ibintu. Ahubwo Barame, hari abakobwa se baza mu muryango nabo barimo?
Okay, abakobwa turabakira. Ashobora kuza akavuga ati mfite igare ryanjye akishyura uwo mufuragiro akaba yatuzanira musaza we akaba ari gukoreramo ariko akorera ku izina ry'uwo mukobwa.
Kugize umukobwa mutamwemerera?
Oya, twamwemerera ariko nabo baracyitinya. Utwara igare ni akazi gasaba imbaraga cyane.
Nyanyiko, yego,
aramutse aje avuga ati ni njyewe ugiye kuryitwarira nta kibazo byaba na byiza byadushimisha.
Nyanyiko, hari icyo wari ugiye kongeraho?
Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ubungubu turimo turafasha abakobwa kuzana amagare yabo cyangwa akaza akaguza muri kampani amafaranga akagura igare mu izina rye. None tukamufasha kucunga uwo muntu ariko ibindi byo none uyu munsi wa none twatangiye kugura amamashini adoda kugeza dutangiye dutekereza kuri bashiki bacu. Uyu munsi kuri iki cyiciro tumaze kubona imashini tugiye gutangira no gutekereza rero ku mishinga y'abantu b'abakobwa kugira ngo ntitugafashe icyiciro kimwe ngo tureke ikindi. Kuko burya ibintu byose ni ukuzamurana. Hari ibintu twita rengo jenda, ubwuzuzanye. Umuhungu yuzuzanye n'umukobwa babashe kubaka igihugu, babashe kubaka isi, babashe kubaka aho batuye.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Cedric. Cedric we?
Niwe neza tumasa mirindi.
Urakomeye?
Ndaho.
Akabazo kawe cyangwa icyiyumviro?
Nyagomba kushima cyumvira cy'abantu.
Esuherere banza ubabwira aho uherereye mu Burundi.
Oya, ndi Kampala, Uganda.
Uri Kampala?
Kampala, Uganda.
Ariko uri Umurundi?
Ndeko ndi Murundi cyane.
Nuko nuvuga Ikirundi? Yego, bandanye. Yego,
nyagomba ndabatere ndabashimira kwicyo cyumvira bagize. No mu Kirundi baravuga ngo ubugirigiri bigira babiri. Kandi mujya gufashanya n'ibintu byiza byamye biranga ba sogokuru. Kuko mugiye hamwe icyo umuntu akoze ari umwe kiba gito gusumba icyo bakoze ari benshi. Muri make nagomba kubashimira cyane kuwo mugambi biyumbiriye.
Yego, urakoze cyane Cedric.
Yego, murakoze namwe. Mugira n'akazi.
Nyanyiko we?
Cedric Karame.
Yego, mubwire.
Nashakaga kumusaba ngo kuko ikigo cyacu cy'ubucuruzi ntabwo kizirikira mu Rwanda, ashaka twazahura kuri twashaka kujya gukora isesengura ry'ubuzima bw'abantu b'urubyiruko Kampala, tukareba icyo twabafasha. Kuko twafunguye muri perezida wacu Paul Kagame atwinjiza mu miryango myinshi igihugu gikoreramo rero no kuvuga ngo dufite East African Community naho ngaho tuzahagera ahubwo abadukorera isesengura ry'urubyiruko rwaho rukemye iki rubura iki kugira ngo ruve mu bushomeri turi karibu kuhagera naho
arabyumvise ubwo ndizera yuko muzabonana hanyuma mukabiganiraho ku buryo buhagije
kuko twebwe twiteguye gukora hirya no hino niyo mpamvu tuma dushaka abafatanyabikorwa kugira ngo uyu mushinga n'ubu wa nyanyego pe nabara na dee ntabwo tuwugire uwa rusange uw'itsinda rinini tube twakorera nko mu mugabane wa Afurika hose cyangwa tukagera nko mu Bushinwa nk'uko perezida wabo yatangiye kujya mu Rwanda tukagura ubucuruzi bwacu
niko se barame namwe mu mwegereye u Burundi na nyankiko naho mushobora kuzajya gushinga yishami
naho birashoboka kuko naho ni muri East Africa naho ndumva tuzagerayo kuko icyo tudashaka ni ukuvuga ngo hari abarundi bavuye hirya bakaza gukorera inaha ugasanga birabagora cyane naho tuzabasangayo dukorereyo bajye bakorera bakora bataye iwabo bitabavunye bambuka umupaka uko burya iyo ukora akazi utaha ahantu kure birakuvuna
yego
abatwumva nabo bashyira umutima bagira umutima utuje tuzahabasanga rwose nabo dukorane
urakoze barame ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Jean Claude we ko telefone yawe ivuga neza uraho neza nanjye ngo ivuga neza iravuga nabi karame
muraho
uraho neza akabazo kawe
ndi ngukoresha kurudi mu burasirazuba bw'u Rwanda buri mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kemba mu mudugudu wa Rema ya mbere
yego
mbaje kushimira by'umwihariko ikiganiro muri isanga gikomeje kuduha umwanya tukabasha kuganira n'abatuye isi yose muri rusange tumenya amakuru avuga n'iryo nayo n'umuganiro ibyo dutangamo ibitekerezo ni ikintu cyiza cyane nishimira kandi kikakimaje kungirira kuri byinshi bitewe n'ukuntu radiyo Ijwi rya Amerika nyikunda mu makuru meza itugezaho
ni uko ndagushimiye mu izina ry'Ijwi rya Amerika gusha ku ngingo rero
n'ukuri nk'uko nabonye insanganyamatsiko ibivuga nibyo kuko urubyiruko usibye n'urubyiruko igare ni ikintu gitunga umuntu akabasha kwikura mu bukene akaba yagera ku rwego rwo hejuru ndetse ko bamwe banaguramo n'imodoka cyangwa moto n'ibibanza kuvuga ngo urubyiruko rwa hano mu murenge wa Gashanda rwibumbiye muri koperative iriya y'abanyonzi itwara abantu ku magare iyo bari gukora rwose usanga bafitanye umurava ikindi bakuyemo inka bakuramo amazu bamwe ni n'abacuruzi ndetse abandi babaye abamotari ariko akenshi usanga bajya ku mwuga w'amagare bahita bazamuka bakaba abamotari mbega ntabwo uri umuntu ukora umubare uzi icyakujyanye mu kazi ntabwo uri umuntu w'umusore wanyongwa igare imyaka ibiri utarabona ikibanza ngo ubashe kubaka nk'abandi cyangwa ngo ubashe kuguramo moto cyangwa ngo ubashe gukora n'ibindi bikorwa biguteza imbere n'umuryango wawe
niko se Jean Claude we
karame
nawe iyo koperative uyirimo
ubu tuvugana si irimo kuko mfite ibindi nkora ariko mukuru wanjye we amaze gukuramo inzu yakuyemo inka kandi n'ubu mvuga w'igare aracyaho ukora kuko yawutangiye afite 18.32 uri kumva kandi si we wenyine n'abantu benshi cyane umwuga w'igare maze guha urugero usibye rega burya n'akazi konyine k'ubunyonzi burya iyo ufite igare n'akandi kazi wakora nko kugemura amata nko kuzana amazi nko kujyana wenda n'imyaka mu isoko igare burya ni ikintu kigufasha cyane mu buzima bwa buri munsi kandi bukaguteza imbere ubwo rero ubwo ni ukuvuga ngo rwose kumva ngo umuntu yabuze akazi akora ntabwo mba mbyumva numva njye umuntu yambwiye ngo yabuze akazi ahubwo museka kuko burya wowe ubwawe niwe ugomba kwishakamo igisubizo cyaguteza imbere mbere yo kwicara ugategereza abazaza kugutamika ubundi tubyita gutamika umuntu kandi afite amaboko n'ubwenge
Jean Claude we reka ngushimire hanyuma nyanyiko n'abarame hari bashobora kugira icyo bavuga kuri icyo gitekerezo cyawe tubanzirize kuri nyanyiko karame
muri rusange abayobozi b'Ijwi rya Amerika n'abatuye isi yose by'umwihariko ko n'umuyobozi w'akarere ka Ngoma wacu Rafaridis Nambaje n'uw'akagari bose ndabashimiye cyane kuba tubashe kuvugana kandi aho bari bakomeze bagubwe neza.
Yee, ndagushimiye cyane.
Na urakoze kamirindi.
Yee, nyankiko we igitekerezo cya Jean Claude yego
arumva Jean Claude Nambaje meya Nambaje Rafaridis
aha
uri akigahini
mwariganye
eh nabaye none na mwarimu wanje wanyigishaga igiswahili
eh
yanyigaga imbere cyane none anaranye amashuri yagatse nyuma kunyigisha
ubu rero nimba kumva ndahamya ko umuteye ishema
cyane rwose ni ukuvuga ngo no muri presidente yanjye ndashaka kuzajya naye kumutera gacumu kubumwe wa mugana w'abarundi amuzamurira urubyiruko rwe ndashaka kuzajya no gukorera muri Ngoma
eh
kuko igihe cy'ubucuruzi ntawe gikumiriwe mu gihugu hose twipremerewe nubwo hari aho tugiye tugakumirwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze ariko si bose n'abatari bagira imyumvire yuko tugomba gukora natwe tukwiye kudasabiriza
nikoze nyankikowe Afrodis se yarazi ntambwe umaze kugeraho cyangwa yaba bimenye ubungubu
kujya duhurira twiye duhurira tujya kugusura ikigo cya Gahini twarahuye turaganira
eh
wasanga rero amakuru aragenda mu Rwanda arabizi kuko umuntu ufite ubumuga bwo kutabona no kujya twiteza imbere birwa benshi cyane baza kwigira utanga ingendo shuri ku muhano Kimironko kutureba n'abatwandikira kuri internet kuri yawe vango ama email bavuga ngo Pierre Nyankiko ese tujya duhura gutyo tusharinga ibitekerezo na myango rero yarabizi ya
barame nawe hari icyo wavuga se kuri iki gitekerezo cya Jean Claude
rero ndamushimiye ku icyo gitekerezo cyiza atugejeje kuko ndumva urubyiruko rwo mu iki gihugu cyane n'abandi bose batwumva baramutse bahaye agaciro umurimo bakora isi yaba nziza kuko umuntu ahera ku igare rishaje mu kwezi kumwe akaba rigize rishaje agakomeza agakora afite intego nziza mu minsi mike abageze ku iyo moto ye yiguri ni muri urwo rwego rero numva nino kampani turimo mwaka kanya turi ku magare dufite intego yo kwagura noneho tukajya no mu mamoto tukabifatanya n'amagare amagare akaba intangiriro y'umuntu uje mu muhanda akiga akabonera perime agahita ajya kuri moto tukava no kuri moto tujya ku modoka kuko uce tugamije n'iterambere rya twese
abana banyu noneho rero bazagire no mu ndege
Ikitekerezo cya barande nuko tugifite muri kampani kuko uyu munsi wa none ngurira igare mukuru wanjye nari muguriye 2003 ariko iryo gare ryamaye amacumbi Kimironko ncumbikiramo abantu badafite aho baba ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ikigo cya Panya Limited cyiteguye kubona ingwate kushaka moto kushaka imodoka kuko dufite ingwate twese twakweka amabanki dukubwira ngo dufite ibibanza bitandukanye hirya no hino tuzubakamo ubu ngubu tuma tubashishikariza abantu waba ushaka kubaka nka apayitoma kuko uvuze ko nakubwira ngo Kimironko naho tubafite amacumbi ducumbikiramo abantu ubu ngubu tubashishikariza abantu bafite amafaranga kugira ngo baze dufatanye maze kugura ikibanza kizuba kapatoma muri Kicukiro mu mujyi wa Masaka kugira ngo tuze tugira kemu ikibazo cy'amacumbi dukuvuga ngo Panya Limited ni ikigo cy'ubucuruzi kirambu iyo ndege tuzayigura
kandi ni ikigo kinasora gitanga imisoro muri leta
Rwanda Revenue iratuzi RDB iratuzi dutanga biri amasuku amafaranga dutanga buri kwezi y'isuku etira tuzi none si imihanda twaba dukoreramo yakorwa n'iki tuba dukwiye kubigiramo uruhare
yee Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri Isanga Panya Limited ni ikigo cyashinzwe na Nyankiko Pierre n'umugabo ufite ubumuga bwo kutabona, abana n'umudamu we nawe ufite ubumuga bwo kutabona, ariko bafasha urubyiruko kwiteza imbere. Kuri telefone turi kumwe na Bernard. Bernard we?
Oui.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Akabazo kawe?
Akabazo kanje mfise. Iyo shyirahamwe narifasha abanyonzi gusa nkajyewe nkora akazi i Kigali ntaha kure. Ntibashobora kurima nkata ndaritaha ko kugira ngo nanjye ndabe ko nakwiteza imbere, kuko ayo ntegesha buri munsi ari menshi.
Uri Umurundi ariko nduvuga Ikirundi?
Ndi Umurundi.
Ukora i Kigali utaha hehe?
Nkorera Nyabugogo ntaha ntuza za Nyacunga. Nk'ubu barimpaye rishobora kumfasha yosenyesa ntanga buri munsi nayatanga mijyo shyiramubwira nare nkashobora kwiteza imbere.
Nyankiko we wamusubiza iki? Ariko Bernard, buretse gato Nyankiko Bernard.
Oui.
Uba ugumye ku murongo.
Hanyuma
muganireho gatoya.
Murakoze.
Bernard muraho.
Muraho. Muraho neza.
Amakuru
ni sawa, njewe ni Kigali Nyabugogo.
Ndahazi. Ni ukuvuga ngo wowe ufate telefone yanjye 0788 5 9.
Reka mfate ikaramu ndayandike kuko ikaramu hano.
Aragutunguye.
0788
5 9 12
0 7 0 7.
Uzamamagare uze dukore isesengura ry'uwo mushinga wawe. Niteguye kugufasha kod kuko nicyo numva nzamarira Imana, nicyo numva niwe murage za isi nanjye.
Bernard we
cyane bahezagi.
Bernard ahubwo rero ntuzirangareho, ahubwo iki kiganiro ndi wowe iki kiganiro kirangiye nahita mukubita urutsinga hanyuma tugahita dufata gahunda.
Yajya kuri email akandika Pierre Nyankiko nahita mbibona kuri email byose uburyo twakuganira.
Pierre Nyankiko ni mu ijambo rimwe. Hanyuma
udakoresha email se umuntu yabasanga hehe aho mukorera
hamusobanukiwe
cyane.
Ugana ku isangano
Kimironko?
Ku isangano Kimironko.
Ugana ni muri izo nzira
uzabona uzatuturanye na biro yitwa isangano abakozi bo mu rugo.
Yego. Bernard, ahubwo wowe mushake yaguhaye nimero ya telefone ye, nakubwira iki rwose, wowe niwirangaraho nta kazi kawe. Urakoze cyane
ku ijwi rya Amerika, nanjye ndabakunda cyane.
Natwe turabakunda rwose. Komera.
Komera.
Reka Silvestre yakire Bernard. Silvestre we? Silvestre?
Ndakumva.
Akabazo kawe?
Akabazo kanjye sinategereye ikiganiro neza, nari mu bintu by'ingorane, nari nirekunye ngo tuvugane, amazanga ikiganiro kiraheze.
Wowe ntabwo kirahera, urabeshya. Gishigaje nk'iminota 20. 15 nari nkabije.
Nibuta gatoya.
Oya, reka wowe kudutesha igihe, nimbutakurikiye. Urakoze, ubutaha uzakurikire hanyuma uze mu kiganiro uzi ibyo ugiye kuvuga. Urakoze. Ariko rero ugume kuri radiyo, ahubwo wumve uburyo kiri burangire.
Ndaguma kuri radiyo.
Urakoze cyane rwose Silvestre we.
Nawe urakoze, uraho neza.
Yego, ndaho ndakomeye. Nuko Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Niko se baramewe?
Yego.
Ko Nkiko avuga ngo iki kigo ni icy'ubucuruzi. Uzi afitemo inyungu?
Mbo, inyungu nini mbibonamo? Kuko inyungu ya mbere arimo arahesha abantu babana n'ubumuga ari kubahesha agaciro. Uti gute niba umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona avuga ati ngiye gushinga kampani nyagure ikorere mu gihugu hose, natekeze kuba yavuga ati kuba ntabona ngiye kubigira iturufu mbirishishe ngenerwa nicaye nsabiriza, ahubwo akavuga ati reka nkore umushinga fasha urubyiruko gutera imbere. Iyo niyo nyungu ya mbere. Kandi ndahamya neza nashidikanya yuko no ku mufuka hari ikinjiraho.
Reka kitwibwire nimba gihari.
Inyungu irahari. Ntabwo ubucuruzi ni ubucuruzi. Serivisi kandi yose ni amafaranga. Urya serivisi isobanura amafaranga.
Serivisi iragurwa.
Serivisi iragurwa. Ni ukuvuga ngo rero iyo uje tukakwinjiza muri mu kigo cyacu, hari icyo tugomba natwe hari icyo tukugomba. Ni ukuvuga ngo dushyiraho abasekirite bagucunge umutekano, dushyiraho ibiro ikodeshwa. Rero ni ukuvuga ngo iyo niba wakora 300,000 ku munsi, hari amafaranga abwiwe nawe ari uburyo wagakwiye kwishyura wa muntu ugucunga yanzu dukoresha dukoreramo.
Yego.
Wa musoro wa leta dukora kuko ntabwo ngora amafaranga yanjye mu mfuka. Urumva ko nawe urumva ko byanga byakunye iyo mbonye amafaranga asabwa akakwiriye izo serivisi zose twasabye, kamwe muri nange negere umushahara.
No nimba atari ibanga ahari ntabwo yavuga yose uko yakabaye, ariko kaduha nk'urugero gatoya. Aragutunze?
Arantunze. Ni inyongera kuko kamiri ya kandi agenda kuvuga ngo ndi mu rwego rw'umuntu ababaherwe. Ndende kuhembwa 50,000, ndende kuhembwa 100,000, ndende kuhembwa 200,000, murabyumva nawe. Arantunze. Iyo birenze kuntunga ngo bubaka amacumbi, akagura ibibanza byubaka amacumbi, nyabundi avuga ngo ngiye kubaka aparatoma.
Yego.
Nawe mbiyo neza.
Kandi
ndikura muri yose muri icyo kigo cy'ubucuruzi.
Ubwo mufite n'uburyo bwa kontabilite byose bikora neza?
Burya Rwanda Revenue idusaba kontabilite ihamye. Kuko turabikora rero tukabyohereza kuri online, tukabyohereza Rwanda Revenue. Ikatucaginga gutyo. Irahamye. Dufite inzobere zibishinzwe
zikora ako kazi. Niko se barame nawe uwo mwuga uragutunze wo kunyonga ugutwara abantu n'ibintu ku magare?
Nanjye birantunze cyane.
Kuko
nimba mva mu rugo nta mafaranga 100 mfite mu mufuka, ngataha nk'iyo 300,000 birenga
ku mugoroba. Ni
ukuvuga hari abantu benshi ndoshe umushahara kandi ntwara igare ryanjye. Gutwara igare
ntakazi kakubwira
umuntu kagatunga n'umuryango.
Buretse uze kukitubwira, mureka banza heze. Yego.
Gutwara igare nahe ndimo mvuga ngo gutwara igare ni akazi gatunga ugakora kagatunga n'umuryango.
Kandi
akabasha kuba yakora n'ibindi bikorwa byamuteza imbere.
Inyanyiko ngo hari ahantu rero utaga n'igihumbi.
Ibyo bita ibimena cyangwa sosiyete umuntu aba birimo nibyo bituma umuntu azamuka cyane.
Bitandukanye na wa mushinga witwaye igiceri project.
Ni ukuvuga ayo mafaranga yose ava ku igare, nta handi ava kuko ava ku igare.
Nuko
ni ukuvuga ngo
yego,
kuvuga ngo nubwo n'irindi tsinda twashyize ku ruhande, ngenda bakora ibisesengura by'ubucuruzi. Gucuruza ni iki? Na 14 batanga inota y'igihumbi ugaha umuntu 140,000 yihuse.
Ni ukuvuga buri munsi se?
Igihumbi cya buri munsi gihoraho. Ayo mafaranga umuntu ayafata hashize iminsi 10. Ni ukuvuga ngo buri muntu atanga igihumbi cya buri munsi, tukayegeranya iminsi 10 yashira tukayaha umuntu. Nibwo umuntu ahita afata ibyo 140,000.
Aha. Ntabwo ari make.
Ari menshi, niba tujye tuzaka ibintu biteza urubyiruko imbere. Udukoryo turimo tugenda duhangahanga. Aho kwirirwa bajya kunywa inzoga
cyangwa za droge, ibiyobyabwenge.
Turabinginga ngo nibajye muri aya matsinda.
Aha.
Kuko ushobora kubona nk'akabanda k'100,000. Igare iyo riteranyije, yitwa igare riteranyijwe. 110,000 yari byinshi.
Aha.
Ukumva cyangwa amakini urira murumuna wawe amagi 30 atangira acuruze na ayatembereza. Mugurira ubunyobwa ntabwo abucuruzi. Ubukwe kuri iryo gari ashobora kuba afite nk'abana 3-4 bakora utwo turimo kandi nawe akorera ku igare. Hariho uburyo bwiza bwo gukora akamirimo.
Burahari ni uko abantu batapfa. Wa mugani dufite uburwayi, dufite ubumuga bukatugira imbata. Noneho mureke duhe n'ijambo Richard utegereje kuri telefone. Richard we? Richard?
We, n'amahoro.
N'amahoro, wiriwe neza?
N'amahoro, niriwe neza.
Ye, ufite akabazo se cyangwa igitekerezo?
Narifise akabazo.
Ye, uherereye hehe mu Burundi?
Sindi mu Burundi. Ndi mu Rwanda.
Aha, ye, komeza.
Natangura gushimira umuntu w'Imana.
Yego.
Uwo muntu afise ubumuga akaca yumvira gufasha abandi bantu. Kandi ata bumuga bafise. Uwo muntu amukiritse.
Nyanyiko we. Ngibyo. Yekomeza Arisha.
Ego, akabazo ka mbere.
Utugira tugufi ya kubera ko dushigaje iminota 8 gusa.
Akabazo ka mbere nagomba kumubaza. None n'umuntu aba adasanzwe afise atamushinga atanguriye ko abafise. Agiye muri iyo asosiyasiyo barashobora guca muri iryo kinga. Natangura gukora.
Akandi
kabazo nagomba kubaza umuntu agomba kuba umunywanyi hasabwa iki?
Nikos Risha, ibi byose bari babivuze mu kiganiro mu minota yashize, ariko reka noye kukunigana ijambo ibisubizo byawe babiguhe mu magambo make cyane, hanyuma duca umwanzuro. Nyankiko n'abaramerika, duhere kuri Nyankiko. Nimwongere mumwibutse nimba mutanga ikinga, igare n'ibindi bisabwa kugira ngo umuntu abe umunyamuryango. Duhere kuri Nyankiko.
Yagakwiye kudusanga tugakora turabana tukamuganiriza. Bakaza azaze kuri ibyo twatanze nomero.
Nagomba kubaza mu Bugesera. Mu Bugesera mufite ibiro
Nyankiko, buretse noneho kubera ko ngo Richard ari mu Bugesera, barame amusubize bavugane aho bazahurira.
Richard aherereye amagana hehe?
Mu Bugesera
Nyamata. Nyamata.
Nyamata mu mujyi. Dukorera mu mudugudu wa Gasenga ya mbere, ahantu bita kuri 225.
Mugasenga.
Ahantu hitwa 225.
Mu mudugudu kuri 225.
Richard, ndumva wahayoboza rero nimbuta hasi.
Cyangwa nagwa nomero yanjye ukaza kumvugisha nkakuyobora neza.
Ye, yimuhe. Richard, ufite agakaramu n'agapapuro?
Waza kuyimpa ikiganiro giheze.
Arayiguha gute?
Nta kibazo, uzaba ari izantu panyeri Limited ikorera kuri 225.
Hari icyapa
usanzwe ngo usobanure.
Hari icyapa byanditseho barame we?
Yego.
Icyapa kirahari. Ye, Richard we, ubwo rero wahayoboza hanyuma. Ye, urakoze cyane.
Sawa, murakoze namwe.
Ye. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi kinyarwanda, ikiganiro Murisanga, nduzi dushigaje iminota 5. None muri iyi minota 5 ntabwo itageramo neza. Nyankiko Pierre washinze Panya Limited na Barame Adrien uyihagarariye inyamata reka twanzure nyankiko we ijambo ryo kwanzura
ya ijambo ryo kwanzura nashimira ijwi rya Amerika byadutekerejeho nashimira na Adrien waduhuje na Kamirindi
yego
no kuvuga ngo rero ndashimira leta y'u Rwanda yatanze uburyo bwo gukora n'ufite umuga nawe akabyibonamo kandi ndasaba abayobora aya mareta yo muri East Africa cyangwa n'ahandi ankingurira imiryango amerande bo tubonane n'abayobora ibyo bihugu
Kenya
perezida wayo na nyakubahwa Paul Kagame uburyo nk'abantu batanga kubonana nawe umwanya uburyo bamu umwanya nkagenda tukaganira kuko ashaka ko perezida ngo tuganire ibigendanye n'uru rubyiruko turimo tugenda tuhura narwo
yego
turasaba rero bamenya utureba dutandukanye bareke dukore ubonye kutubangamira batubuza gukora murakoze cyane
ye na urakoze nyankiko hanyuma nyankiko nshuti z'ijwi rya Amerika aravuze ngo hashimiye Barame kubera ko yaduhuje Barame nibyo yaranditse kuri Facebook VO radio yacu ati ariko ntabwo mwari bukuntu mwakora ikiganiro kuri uyu mushinga Panya Limited iki kigo cy'abasore banyonga amagare batwara abantu n'ibintu ku magare nuko amana nimero ya telefone usibye ko twari twaregeze no kuvugana mu kiganiro cy'umuziki kimwe cy'adususuruke cyo kuwa gatandatu mu gitondo nuko nguko rero Panya Limited nayimenye koko nukubera Barame Adrien Adrien nawe rero ngaho ijambo ryo kwanzura
mbere na mbere ndabashimira ijwi rya Amerika ikiganiro ku buryo mudutekerezaho hongera ngashimira Pierre Nyaniko watekereje kuzana umushinga we hano Nyamata ariko by'umwihariko ndashimira Perezida wa Repubulika we wavuze ati mureka amagare agende mu muhanda
kuko hari igihe umenya hari igihe bigeze kushaka kuyaca
yari je byari bimeze nabo abanyonzi tubayeho nabi cyane ariko ndamushimiye mbikuye ku mutima murakoze
ye nawe urakoze Barame Adrien uhagarariye Panya Limited mu Bugesera hariya inyamata nizere ko na Richard muzahura hanyuma mukungurana ibitekerezo nizere ko Bernard nawe azashaka nyankiko yamuhaye numero ze za telefone mwese rero ndabashimiye cyane nyankiko Pierre wenda gushimiye
nanye ndabashimiye cyane rwose kandi uzanumire ku kitondo tuganire
ye nzabikora nzagerageza cyane cyane ko tunategura iki kiganiro wambwiye yuko uti ntatike ngusaba nzizana uzantumire gusa nzabikora ye hanyuma kandi uturamukirize na madamu wawe n'abana uti mukomere
murakoze cyane
Barame na urakoze cyane
murakoze
wowe ntabwo urashaka ariko
ndabiteganya umwaka utaha ubu ndimo ndiyegeranya neza
n'udufaranga umaze guteganya n'inkumi warayibonye
inkumi narayibonye
mwarashimanye nuko nguko mukomeze rero mutere imbere Barame Adrien inyamata na nyankiko Pierre ku Kimironko i Kigali mukomere cyane namwe nshuti z'ijwi rya Amerika ndabashimiye byimazeyo nakagaruka hanyuma mukanya gato cyane nko mu munota umwe n'amasogonda ni amakuru avunaguye ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda mbibutse yuko tuvugira ku mirongo 19 na 22 metero muri onde courte cyangwa se imirongo migufi mwese rero murakarama
mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.